was on the beat.
Yo, yo, it's Mike Johnson, alongside some A's. It's a new vibe. Round it.
Kanku kambelero, mimi nakupenda chana. Kanku kambelero, mimi nakupenda sana. Kanku kambelero, mimi nakupenda chana. Polina maso tala, bobola mwano tunula. Babolonye mkwano jira, luskula mkwano zira. Babolonye mkwano jira, luskula mkwano zira. Ekwe biroto vyange, vina lindota. Kanku kambelero, mimi nakupenda chana. Kanku kambelero, mimi nakupenda sana. Kanku kambelero, mimi nakupenda chana. Tala, obula mwano tunula, babolonye mkwano